jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to boggi jande fandu halam jan mamadou sama sou jamnal sakrabe kidibe jukoje sedda wona heddi fa hande do leedi malindi e wi ben dunke en kebe an tidani leedi ndi hono mbel leedi hono mali wotude embargo on denno e be darda lam ko be leedi mali be jabande feddande kabaru leedi malindi wonno faanda kawrtal hakune G5 Sahel onu e union européenne gal wadi nyandi talatara ndetu nak shot leedi mortani yewter meden hetandi hande ben na fawi do kabaru dembal hitana 2020 hitana 2021 to kuchala ton e wi mandibe kabaru mudon no ben hikkatelaji hikkadi yutade filleji fecci gollo engrais ji di jafo don di ngon sem kabaru ji amena hande kigede alal bar ben septembre lewru septembre hitana 2020 sim jon bismillah sagrabe ana buru lewru hande ko leedi malindina le mbien jukoje fedde sidaw tagal numugol president joko president kenya premier ministre transition of fedde sidaw holiti wide fa hande wonko laaba e le kabaru jogol laam hakunejo on tawene dunke en holiti wide mbien dunke en kebe holiti wide mbien leedi malindi wotata fe mbé e le wattu juddo e do jukoje den denno e be darda mbien laam ko be jabande be do mbien de do fedde runde afrique de keddano ko ban en mbien lendi musa jallo e do fostango umlatu sendewi alcc
e wi o andan do kabaru kebe Mamutu Sumare ana tiidi e juude leydi do mayo geeti wala huncande hore tiidalaji sidew mo mila wiide kambar mun leydi di ana wawi hebude tiidala bangal yobude jondi gollobe o holiti wiide wodana dunna kebe leydi ndi
Fo yewi carte CDAO atama leede tati wonde he di mayo geeti wala e mun leydi Mali Burkina Faso kan Niger leede kidjide gonde CDAO di fu ana jogi kiruji to mayo geeti jukoje CDAO da leede tati tan wawi tampinde sabi so CDAO bami jukoje fewde leydi Cote d'Ivoire fay hunne to bonnantabe so mi ngada ko CDAO narda taminko ana jaba tiidande mi sanni sabi ko min jogi ko wawa daranade min fa boye so hiddiri kenine wonto ana yotto min bawata yobude fonctionnaire en leydi kasi
torra jukoje CDAO yottoto yimbe le gollanobe ko e mundun yo dum woni hakkilo Aminata Diallo o mo gollana hore makko leydi Mali o holiti wiide kambar uddugol keri leyde waddugol marchandise ngaji anati
le plus gros problème ko tala mo arande o woni marchandise ngaji ame kay kaaki ame gollirdi non ko nadde gondi kiroji leydi nana heba wattu joni dum ona buita nawir kebal dum sabu so golle wade wala to so dum latige wajibe juude ame yopitidde gollobe ame yogabe wona huno ko yaafi sabi kambe dube horebe galleji wona huno ko yaafani durobe jaltinobe tabaji mu yaade leydi attibe mali
duke ande kebe hewbe anandarda e keje be lamu be darta law dabare yalla kambe e sidew ana pamra yalla feddinde ana imina jukoje mon yimbe le fedde sidew hewbe koliti wiide be jogi sikke ko wonani kabaru darande e golleji jokkido horejo lamu o
won yimbe le nomabe kenyanto gollirde president o secrétaire général mbiyana e le jatte ministre yo seku trawari kolonel sambala sidibe woni ben hafnodo kabaru jawdi ciudi pale o mbiyana chef de cabinet président so yo mamoutou trawari daf o woni kolonel chek mamadou cherif tunkara won ba yu saatu fuf mbiyana bedorade famu do kabaru ji amenna bangal facebook e kany twitter batwa kunde G5 Sahel oni kan european mbiyana wada ma kenyanto nakshot ton leydi mortani fanda mudun wonno huncande hore habbo fewde tursiyagal e le sahel ngel be memi dun hala leydi mali ndi kedano ko ban en amsetu gogu touré do fastango Omar Waygalu
yoga halaji di fu njowiki no mangal pade embe kani fabirede kaki le level G5 gol be jawa yalla hono be kani fabirede ko yata mobilaji noga e nayi non fedde union europe de holitiri wite ko be adino rawani le ngal do kortal dubbe jewtiki ko hadi golleji mabbe di yaade yeso le golleji G5 Sahel di kanko lamido di do golleji o holli wido weltiki sanne ko fedde union europeen de wonde fabirade be hakkile no be kani fiwtirde e gube de yalla ndena ko an hebe le lefol sahel ngil fu e mangal mudum hala mali hala ma wakande boto o wadano de be mbiye be kettini no gouvernement keso hani jodirade faabe keba be pewta e gube de non kanko Ahmed Sali Ana Diff lamido fedde ministre mande o holli tiri wide micciteden wide won hijande arme mali chambe do tuna talatar jabbinonde dum wadi hakkunde boni kanye nokara li lamu duansa militaire ngabe didon keddile hen jaddo wobe kase parmi barmu be fundi woji minisma banti dun
golle demba hitande 2020 hitande 2021 bientu kutala ton e wi mbien ko manwe ko war mudun be yotti allahji hono bang ben tadi fili taboji di mbien feccugul angreji e kanyo dun kabar kukoy e dun kanon gike na wodani ketal latingal e wi demobe be sabi tobo mbien tobo wodi wakat jun on samti sande ketal na ko heban en kajar amen to kutala ton David Kulbali do fajdango Umar Waygolo mumnato sendu
yoga e tid allahji di iblisaji ko immi hakkune demobe kanyal lamu ko wakande ndungu o fuddunonde ko hewen demobe haburimo be kolitiwide demata dun nayirto bangal nyamduji kanko noddude do Fuseni Traore goto e lamido demobe nokku noddude do kuchala o yidum latto sababu so nyamri hebe fa hewle o do nokku tay yimbele be fuddan bawi sodde
demobe habu e kejabe lamu pamrayno lati ke sababu be remi bure de etangaji sappo do be remata no habu dum lato to sababu yafinde chogugure
abordable non dun wori ko nayri bangal fedde humnine kabar remobe to kuchala to be kolitiwide jamare ndan wawi gikkande gikke lobbo kamuji kebadi ton kanye nokkule de be demide kedde mo kanko no dirtedo Hamadou Sogoba yo kanko lami demobe wonbe to kuchala to ko musifi do hen
l'évolution de la campagne
kabaru demal hikka ana wel miden domi jababuji lobbi sabeli nokkule yokaji rewmobe haabu e keyabe lamu pamre ndeno be remi ngure kewti
mi cittiden wiide kudde kani e gilde ko nande mudo ko bonnata ton awdiji di matamale odo nokku ka fedde humnire kabaru habude de do kudde dariniki dun ko yaawi wattu jone be gonde ko de jamaare wonde ton de hakkilaji lobbidu faama no hani mobi nyamreje mudun en don ko David Kulbali hebini studio tamani kuchala
nyaloma hertanango yedugul kabaruji jambinama nyande 27 septembre berli arnor allandu fufu fanda mudun wonno famide jamarande do hakkeji mabbe hebude kabaruji di gollirde lamu jogi di benna huncangul hore dun yoppitere kabaruji gondi nuile demokrasie jogala mojjo lamu tawena leli de maldi herlaji na godi bangal mudu kedanno ko ban Ali Cisse do fostaw kanko Ali Horma ko
so martinere kumpa e hakke do leydi malindi hebugol kabaruji di wana hunde ko yaafi non holitiri wiide kanko Draman Alou Kone horejo maison de la presse le wi mako njottinobe kabaruji di ana haani jogonade hakkille bibbe leydi malifu hebude kabaru fa martinde yimbe kumba wana hunde ko yaafi hande de leydi malindi wajibe juude yimbe la njottinobe kabaruji kolonobe hore mu en kan en furuba jogonade hakkille yimbe fu do leydi malindi be kan wadde imma daraji mawdi yalla leydi malifu ana foto bangal martinede kabaruji gonji do leydi yimbe mum bebe ka holiti wiide be takkama bangi do kabaruji jottintede do leydi malindi ebe nada gouvernement leydi beeda imma daraji mudun yalla kambe du ebe keba martinede kumpa honono keddibe Moussa Keita horajo fedde nantino hala yimbe mum be do leydi malindi yimbe mum be ka takkabe bangi bangal kabaruji jottintede do leydi malindi be nada gouvernement leydi beeda imma daraji mudun yalla bedo yimbe du ana martine kumpa onono keddibe martin to kumpa kabaruji gondi do leedi malini yiti mawol sapon jambere martine do kumpa hitani hikka do hakke no yimbe be wawi martinire de kabaru wattu no tiddalaji woji wonno do mum
Stater en nayo hibbini mbiyan hande lebbi mabbe tatti e kintingol golle les ju tamani be do e kintina be holiti wiide be durke famu do ko hewi no golleji journalist yakku mbiyan huncanta hore kedano ko ban en Imran Kilou Maiga do fostango Umar Waygolo Al Cisse
ndedo jande fa dum fammina be do sukabe no kan hokkirde kabaruji lobbi tare kednay fi goto non kanko Mohamedou Touré gote gollo sijo tamani do holitiri wiide
c'est dans ce cadre que nous
avons programme mum jogi mballo be mi pomude stagiaire de nyaro mo hande ana buri debe stagiaire en be mi pabi ande mu en ania o wana pomude stagiaire en jutino be kabaruji tan mi de bama technicien en mi ga ano dango fewde yimbe fu jutino be kabaruji yalla mi de keba fa bali ande ma be tukno yimbe hani humpintinere de do hono be kani wadde fa be kumpintina no labi bibbe leedi mali
le
lebitati min pami no neddo landirto kanye journée de qualité fayotto sariyaji ko nayri bangal hokkude kabaruji non kanko no dirteur Boubacar Labas ko no holitiri wiide min jangi hono montage wadirte min jangi kasendo hono jottino kabaru nela do yaade wadude reportage han haldude yimbe jangi kulleji faa
heewi caggal ɗum fade an faɓɓude studio tamani ɗi e miiloji an ande ko joguinomin ko ono heƴanno kam ga balɗe seeɗa caggal ko garmi ɗo ko min faami wiide won kulleji fa heewi ñakuɗi kam hono kabaru laaɓuɗo suɓirte faami kumpintina ɓiɓɓe leydi mali
Oumar Sankare kañe Halima Yatara ɓe kollitiwide studio tamani ɗo yo jande ɓe keɓile oɗo nokku ɓe dokka kabaruji ɗi tawi ɓe keednayyi fi e goto ɓe kolliti wiide ɓe jokkitito ɗiɗo golleji du le gurdam mabɓe kañe golleji koɓe kani golludi le ko warta ko
attestation amo kemmi jon o min golliran ɗum eɗum wawi latade sababu mawɗo e juuɗe am mballoka yaade yesso miɗen wawi wiide studio tamani ɗe e suudu janguirgol ɓeydade ɗum du studio tamani galleno min janggi kolleji fa heewi ɗi taƴormi nde ñalaɗe garoɗeɗe mi wara min gollira
ekkintinoɓe woɓɓe du jottotomi inchallahu le ko warata ko
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
aywa sacrama ɗo timinta kabaruji amen hannde mijitinon tan mbawi sade fo heddinade kabaruji amen ɗo bebal amen double ngaji tati point studio tamani pour org kañe ɗo via mo 37 321 yo to
studio tamani